Ini Daniel Kudu Production. Check it right.
Media fans panani matumbo yoto majuto simulezi ya mjinga mwache foto underground sitoki superstar jina chumbani napata wapi manoti kipaji na pika kapuni hizi nisia zirigo jawa na bala kila njia nikipita tovi anakata mika napata sana wasi mifuko kinichinjia gala po bila nyasi mtacheza pata potea mbali singi siyo kali tafsiri habari asina zaadi shari kazi tofauti odari kuna niggas walifanya ni drop down wana pen tupo cool wena kama lounge wana leta mashindano bado na wa knockout ukileta zama mfongo shame na kudress out siichi pige bango still na pige mbiani game niko tie
hizi siya ziko mbali tena baro sija toka hizi siya ziko mbali tena baro sija toka nazidi tu kukoma nazidi tu kukoma oh yeah yeah nazidi tu kukoma nazidi tu kukoma
Dusho ni siku mwisho hasira ni mwanzo wa kifo na kifo katika mziko pumziko haya maneno kwa vina stiko tafika day waterproof mtusi mama ni mwisho donoshi raga chini pate siya harisi soni mwadu raga chini pate team za kuhisi mfuguka ifotavyo naona juu na itajika lika toa mawazi vipak tusha limika urak hard harakati zende bele a slow flow for sure sini guse omi miss to be sure harakati magotini kulo hardcore wampa kati mbaka chini Don't chade, masela tupo safi na piche ya bomare Tunyesha kuwa bendera, bendera inafuatu pepo So bendera ya mafara na uchwara wa makesi Kwa kukulisere mara kivipi unachonga sana Bongwa kuna bongo rara wazungu no natubana Shelia ni msumeno na sasa mebaki butu Imani kwenye misemo sio mitendo ya mutu Nataji matunzo, mindo handsome boy Nataji mafunzo, daddy how to get paid Kijana, tenda kasolo, tendo la ndoa Kijana, vaa vashi kondomu na pete toa
Hizi siya ziko mbali, tena baro sija toka Hizi siya ziko mbali, tena baro sija toka Nazidi tu kukoma, nazidi tu kukoma Oh yeah, yeah Nazidi tu kukoma, nazidi tu kukoma
Shakupa Bali
Steve Tuna Hustle
Namalizia